abazadde basabiddwa okutwala abaana baabwe mu masomero agasobola okubasomesa eddiini basobole okukula nga ba mugaso eri eggwanga n'ebitundu bye wangaaliramu. Okusaba kuno okukoleddwa Sheikh Mutyaba Abdul Latif, omukulu w'essomero lya Namasumbi Secondary School Champisi mu disitulikiti y'e Mukono, bw'abadde ayanjulira abazadde ebyavudde mu bigezo ebyabayizi eby'obusiraamu ebyakamalirizo.
Omuntu bw'akula nga omutima gwe temuli ddiini, gubanga abamwereri munda era byonna byakola taba kimukuba ku mukono, taba mugaana, taba akola ki, taba kiyekanga, talina gwakwatibwa nsonyi. N'olw'ensonga eyo Namasumbi Secondary School essira tulitadde ku misingi gyombi, ate mu bwegendereza obw'ekitalo okulaba nti tetwekubira kalikyulamu eya gavumenti netugikwata ddala.
Avunaanyizibwa ku by'eddiini mu ssomero lino Ahmed Ssekitoleko yeebazizza abazadde abasobodde okusomesa abaana eddiini.
Nti omwaka gwaffe ogwasoose Mungu yatusaasidde, abaana baffe baatuula 14, twafunye first grade 8, abasigadde ne bayisa mu second grade. Abaana basanyufu okuba nti omwana asobola okusoma ku ddiini ye, omwana asobola okubeera dokita, ate ng'era omwana nga munaddiini.